Exodus 36 verse 1. Obesaleli noholiyabe bayokusebenza nabo bonke abahlakaniphile ngenhliziyo. UJehova abeke kubo ukuhlakanipha nokuqonda ukuba bazukwenza yonke imisebenzi yenkonzo yendlu engcwele njengakho konke uJehova kuyalileyo. Verse 2. Umose wababiza obesaleli noholiyabe nabo bonke abahlakaniphileyo ngenhliziyo. UJehova abeke ukuhlakanipha ezinhlizweni zabo. Bonke abavuzwa izinhliziyo zabo ukuza emsebenzini ukuba bawenze. Verse 3. Bawamukela kuMose wonke umnikelo abantu abazabe bewunilethela umsebenzi wenkonzo yendlu engcwele ukuba wenziwe ngawo. Kepha babesaletha kuwe njalo imihla ngemihla ekuseni iminikelo esihle. Verse 4. Bonke abahlakaniphileyo babeyisebenza yonke imisebenzi yendlu engcwele beza kwaba yilona lo wavela emsebenzini wakhe owawusebenzayo. Verse 5. Bathi kuMose, abantu balethwa okuningi kakhulu kunokwanela inkonzo yomsebenzi alele ngawo uJehova kuba wenziwe. Verse 6. UMose wayeseyala kwamenyezelwa ikamu kwathiwa, makungabe kusasentshenzwa ngowesilisa nangowesifazane omunye umsebenzi womnikelo wendlu engcwele base bevinjelwa abantu ukuletha. Verse 7. Okwase kwenziwa kwanele wonke umsebenzi buya kwenziwa futhi kwasala. Verse 8. Bonke abahlakaniphile ngenhliziyo phakathi kwabo abasebenza umsebenzi benza ithabanakeli ngezilenge eziyishumi bazenza ngelineni elicolekileyo lemici ephothiweyo nangoluhlaza nangobubende nangokubomvu zinamakherubi umsebenzi wengcweti. Verse 9. Ubude besilenge babuyizingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili nobanzi besilenge babuyizingalo ezine zonke izilenge zazinesilinganiso sinye. Verse 10. Wahlanganisa izilenge ezisihlanu esinye nesinye wasihlanganisa nezinye izilenge ezisihlanu esinye nesinye. Verse 11. Wazenza izihibe eziluhlaza eceleni lesinye isilenge emphethweni ngasekuhlanganeni wenze njalo nasekuceleni lesilenge sokugcina ngasekuhlanganyeni kwesibili. Verse 12. Wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu kwesinye isilenge wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge esesihlanganeni kwesibili izihibe zazibhekana. Verse 13. Wazenza izikebanisi ezingamashumi ayisihlanu zegolide wazihlanganisa izilenge esinye nesinye ngezikebaniso kwaba yitabanakele linye. Verse 14. Wazenza izilenge ngoboya bezimbuzi zibe yitende phezu kwetabanakele wazenza izilenge eziyishumi nanye. Verse 15. Ubude besilenge babuyizingalo ezingamashumi amathathu nobubanzi besilenge babuyizingalo ezine izilenge eziyishumi nanye zazinesilinganiso sinye. Verse 16. Wahlanganisa izilenge eziyisihlanu zodwa nezilenge eziyisithupha zodwa. Verse 17. Wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge sokugcina ekuhlanganeni wazenza izihibe ezingamashumi ayisihlanu eceleni lesilenge ekuhlanganeni kwesibili. Verse 18. Wazenza izinkebaniso ezingamashumi ayisihlanu zethu zokuhlanganisa itende libe linye. Verse 19. Wasenza isifulelo setende ngesikhumba izibomvu zezinqama nesifulelo ngesikhumba zamatahasi phezulu. Verse 20. Wawenza amapulanga amiyo etabanakele ngomuthi womtholo. Verse 21. Ubude bepulanga babuyizingalo eziyishumi nobubanzi bepulanga babuyingalo nengxenye. Verse 22. Yilona lelo pulanga lalinemisuka emibili omunye malungana nomunye wenze njalo kuwo wonke amapulango etabanakele. Verse 23. Kwawenza amapulango etabanakele amapulango angamashumi amabili ohlangothini lwaseningizimu olubheka ngaseningizimu. Verse 24. Wazenza izinyawo ezingamashumi amane zesiliva phansi kwamapulango angamashumi amabili izinyawo ezimbili phansi kwepulango linye ezemisuka yalo emibili nezinyawo ezimbili phansi kwelinye ipulango ezimisuka yalo emibili. Verse 25. Uhlangothi lwesibili etabanakele ngasohlangothini lasenyakatho walwenza amapulango angamashumi amabili. Verse 26. Nezinyawo zawo ezingamashumi amane zesiliva izinyawo zimbili phansi kwepulango linye nezinyawo zimbili phansi kwelinye ipulangwe. Verse 27, uhlangothi lwetabanakelo olungasemuva asetshonalanga lwalwenzela amapulango ayisithupha. Verse 28, amapulango amabili awenzela amagumbi etabanakelo angasemuva. Verse 29, ayemabili phansi kanjalo aphelela aze afika phezulu esongweni lokuqala, kwenze njalo kuwomabili emagumbini omabili. Verse 30, kwakungamapulangwe ayishiyagalombili nezinyawo zawo zesiliva, izinyawo ziyishumi nesithupha, izinyawo zimbili phansi kwaleyo nalelo pulangwe. Verse 31, wayenza imishayo ngomuthi omthole yaba ngeyisihlanu yamapulangwe olunye uhlangothi lwetabanakele. Verse 32, nemishayo isihlanu yamapulangwe olunye uhlangothi lwetabanakele, nemishayo isihlanu yamapulangwe etabanakele ohlangothini lwangasemuva asentshonalanga. Verse 33, bawenza umshayo waphakathi ukuba udabule phakathi kwamapulangwe kusukela ekugcineni ngalapha kuze kufike ekugcineni ngalapha. Verse 34, wanameka amapulangwe ngegolide, wawenza amasongo awo ngegolide, abe izindawo zezinti, wanameka nezinti ngegolide. Verse 35, wasenza isihenqo ngokuluhlaza nangobubende nangokubovu nangelineni elicolekileyo lemicu ephothiweyo, wasenza saba namakherubi, umsebenzi wengcweti. Verse 36, wasenzela izinsika ezine zomtholo, wazinameka ngegolide, izingwegwe zazo zaziyigolide, wazikhandela izinyawo ezine zesiliva. Verse 37, walenza ivelo umnyango wetende ngokuluhlaza nangobubende nangokubovu nangelineni ecolekileyo lemicu ephothiweyo, umsebenzi womfekethisi. Verse 38, nezinsika zayo ezisihlanu nezingwegwe zazo, wanameka izihloko zazo nezibopho zazo ngegolide, izinyawo zazo ezisihlanu zaziyithusi.